ukhumbula umama ndimgqibele esiqabene kodwa ndiyamkhumbula utata sayophanda namuncedisa unozala tshona malanga nasendlini banexhala andisafuna ndisabhali khawuthumela intwanana disemba ufikile siphi iimpahla zabantwana cimba erhawutini ukumnandi nditya imali namankazana katilele ziko wapha siphila njengendlala indoda ikhadi fela ngaphakathi yexa kunzima kufele kunqabe nabangane funga amahluba I never thought it would be easy but this is too much I've been locked outside umastand uthi ndingabuya imali yerenti ndingenayo siphusha kanzima kodwa ikabikho engenayo haswede ugoda ungazi kufana nongaboni kodwa irhawuti ndiyalibulela ngoba le ndifundisa ubomi
kukude khaya kukude khaya igoli liyashaya silwa nendlala kukude khaya igoli liyashaya silwa nendlala
bhali SMS enesithembiso sobuya hliziyo ibuhlungu ubona olile khula tata wakhe ngekho kodwa izinto zizolunga ben kura netime cause he was never home kodwa ngoku ndifana naye I've been gone for too long time lost I can never bring back ithemba lam nje kubuya ndineback khumbula ikhaya but I have to be here
kukude khaya ngale kwezintaba kunini sama kunini siphanda kukude khaya ngale kwezintaba kunini sama kunini siphanda kukude khaya kukude khaya igoli liyashaya silwa nendlala kukude khaya kukude khaya